Kumwanda kwa mila jitandi gondi nkulwana. How I wage war with my word, I wonder. Andiza gandi wavozi, and let you walk all over me. All for the sake of peace, even if it kills me. Hisho mioyo ganda mbila wapwaya. Namutima uyuni na kupasa wapwanya. Hisho mioyo ganda mbila wapwaya. Namutima uyuni na kupasa wapwanya. It's okay. Namulunulalo yanulago minyago tanta. It's okay.
KNB Records.